Kia kupiki tani whānau mai ki taku tua. Ko Kawirusa hau me ngā kohinga kōrero a Wātea Digital. E haereke nei i tēnei haora. Mehe mea ka ngana te kāwanatanga ki te tango i te whenua Māori ma te ture, ka ngāuri ake ma te Māori ki te whakahē i awa mahi, kia haunga whakamahuki. A, me tāpu i te pāti Māori i te motu, ki te whakātu hea te aha, mo tēnei kaikumihana mo te sriti o Waitangi, e hihiana rātou te whakamana i te kāwanatanga. A, ka hui ake a tātou kohi ngā kōrero ki te hākinakina. Mehe mea ka ngana te kāwanatanga ki te tango i te whenua Māori ma te ture, ka ngāuri ake ma te Māori ki te whakahē i awa mahi. Koea ngā kōrero a te māngai mō ngā kākāriki a Huhana London i te kōkiri a tana pire hū, a kia mutu te tango i te whenua Māori. Hei tāna, he nui ngā hua i tana pire kia mautonu te kaipupuru whenua Māori o ngā whenua.
Pai a rātou, te rapu i tētahi pūtea, tētahi ahuraini, hei painga mō rātou. Ko tētahi o ngā raru o te Public Works Act i tēnei wā tonu, taia te kāwanatanga ki te tango i tō whenua. Ai, ka hore rānei taia te kāwanatanga i te mahi tēnei mahi. Nō reira, mō taku pire, he pire, hei whakakaha i te reo o te Māori, me te mana whakahaere, me te whakakāhore.
Me tāpu i te pāti Māori i te motu ki te whakātu hea te aha, mo tēnei kaikumihana mo te sriti o Waitangi e hiahiana rātou te whakamana i te kāwanataka. Koea ngā kōrero atu whakairiora Williams, mehe mea kea te pāti Māori te mana ki te waihanga he kāwanataka hou, me whakamana taua kāwanataka i te kumihana sriti kia puta ta rātou ihu. Hei tāna, he nui ngā whakamāramatanga me tuku i te pāti Māori kia mārama te motu ki tā rātou e kōkiri nei.
O tēnei. Komihana, ne. Me haere, kia hau nei, kia haere ai, te pāti Māori, hurinua te motu, ki te kōrero e oai, ki ngā hāpori, ki te marea, heaha ngā tino whakaro, e mea, e pāna ki tēnei kaupapa, e kawe nei, te pāti Māori.
Ko tū whakairiora Williams tēnā. Kei te hopo tētahi kuia i te tangi tokerau, i ngā mahi kohi o nepu i tātahi te pai pai o tū i waho o whāngārei. Koea ngā kōrero a te kaitono o taua takiwā me te uri o te parafau me patu harakeke a tākuta mere kepa. Hei tāna, ki te whakamahia e te kamupene o McCallum Brothers, te ture whakahoro puāhei ki te tango i te onepu me tana ā wangawanga, mātua rā ko te pūtea mātā murirawa ko te tiaki te tātahi. Hei tāna tonu, kua kite e ia te ngaro manga o te pipi, ā ki te wehi ia ka ngaro hoki te tātahi anō. Hei tāna hoki, e pōwhiritia e ia tētahi māngai o McCallum Brothers ki te whakarongo i o nā maimai mō ngā mahi e whakarohiana e taua kamupene. Ā, i te mutungai hoi tono te kamupene i āia kia noho ki tētahi rōpū whiriwhiri ki te tuku i o nā whakaro ki te katoa. Hei kupu whakamutunga mōna, mā te wāe ki te ai i te tika i te teka rā nei o taua tono. Engari rā ki kaupapu ki atu. Mehe mea i noho tonu te kai hautu o mua o te whatu ora, kāore kore kua tika ake ngā ratunga hauora. Koea ngā kōrero a te māngai take hauora o reipa pēni he nare, i te kimihanga te whatu ora, kia ko paua e rātau he tāhuhu rangapu maunua. Hei tāna ko te hei te whatu ora, te take ki te he tonu te rā ngai hauora.
Nō reira, i tēnei wātonu kei te raru tō tātau au hauora ki roto o Aotearoa nei. E mohi ona tāua, tata ki te iwa te kau mano tāngata ki roto i te whatu ora i tēnei wātonu. Mehe mea kāre he tāngata pēnei a māji te arahi i ngā kaupapa, kāre kore, kararu ngā kaimahi. Nō reira, koi nā tāku e mea atu ana i tēnei wātonu.
Ko pēni hēnare tēnā, e kainamu mai nei ko ngā kōrero hākinakina.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt. rti.nz.
Piki mai ki te hākinakina. He tou hou, he whakataitai hou, he kai tākaro hou, ka tū ki te whakataitai whutupōro ngai o taki tekau mārima. Koe ngā whakamāramatanga tō tātou autawa hākinakina pō takamaipi, i mua te tuki ngā te kapa toa whakaihuaka a ngā blues ki te kapa chiefs a te rahoroi. Hei tā maipi, kāore ana matapai mō taua kēmu, nā ngā rereke tanga mai i taua kaupeuka tākaro ki te nāia nei, kia tahuri atu tātou ki ōna whakamārama ake.
He wiki nui tēnei mo te kinga mai o te tākaro riki me te tākaro whutupōro ki moi te aruaro o te iwi. I kite ana au i te kapa o ngā rangatira e whakapau wera wera ana i roto i te mahana, te wera o te raumati.
Ko pō takamaipi tēnā, ko kawerus tēnei. Mauri tū, mauri ora.